shonishwa ukulu koko budli inyonza basu ukulu shonipu mtaba lo mtabu ya shonishwa Liti happy birthday to you ukulile Liti happy birthday to you Sumkala maje Yeah, you're the one.